Everything not so sugar.
Everything not so
sugar.
Everything not so sugar.
Everything not. I know you're very busy, baby. You've been working all day,
Tulia.
And you're always on the road getting that paper
to make me smile.
Na na nataka ukirudi nikupokee.
Kisha unieleze ulikotoka, maana najua umechoka.
Sugar,
you're my baby forever.
We gon' make it
together.
Ninawe
tunapendana.
Sugar,
you're my baby forever.
We gon' make it
together.
Ninawe
tunapendana.
Yote tisa
kumi
nimeridhika
mimi.
Kile kitu wananipa akiniona anawika.
Yes,
my baby knows that I am the chosen. If I am open, nana nataka ukirudi nikupokei.
Kisha unieleze ulikotoka, maana najua umechoka.
Sugar,
you're my baby.
Maisha yangu bila wewe.